Benedicta na wodi so bad na wodi
bi halaji Umaru Dikko ardinaro gadi ya so walde su commission national fulfulde dum on walde dal ni fulfulde le leedi Burkina Faso be ngadi dum on etore golleji mabbe sudba fa holo kende tagal holare de be jowa gadi de potu ala fay seeda suni hore jo walde den Umaru Dikko
ngara no ngarta dum dundure min jiida balde de kawndure talkeno jami kokko batala mo darindo temgal nya tawa adile ni Burkina fu in caggal ɗum garta joon ka min jooɗo min mbattita min ndaara ɗum min jeehi gollude waɗema ngal darode duuɓi nayi ngarooji ɗi
ko heewi waɗama sone ettore nde ɓe jettini ɗum mono suudu baaba warɓe seedi ɗum mono golleji ɗin e caaboken fulfude no haale le nokkure callalol gooton telfi leydi Burkina Faso wooɗi du donno ko weeti in national jimama nokku battaade laamu hawjiiɓe ɗum mono ɗemɓe finatawa leydi Burkina Faso e ñaagaade fasinine ɗum mono ɗemɓe finatawa nde ko heewi no haani waɗeede fa hannden fallitaade ngan pulaaku jetto sene docteur Issa Diallo annaaɗo sanen lidaranaade pulaaku le leydi Burkina Faso
jurol kesongol ummo darro tawee ɗenɗe ɗee ɗo keewti hannde ɗo taa fulfulde tawee ley sabu hannde parto wiyete numérique ɗo woɓɓe no mbiya ia ɗenɗe ɗe fuu mboɗɗoke sanne ndelle fulfulde duno leeɓi daro dowɓe ka puɗɗi daraade sabu union africaine to nder balɗe ɗe gonɗen ɗe binndi kewɗe no njahri e fulfulde ndelle Burkina ɗo du bureau kesol ngol no leeɓi daro hakkillano ɗo sabu fulfulde waanoyta koreeji ɗi so koreeji ɗi njiyata barke fulfulde a barke fulfulde yi'e hannde ni kana tawi fulfulde na waɗo ko kaajeɗa waɗde e téléphone fuu na waawi waɗirde ɗum fulfulde
Amir Gibo kanko ardi wottiiji ngadaadi fasuɓe ɗum mon no biron keso ngon o yetti sanen golleeji ɗi no njaari ndeno rooko ɗum mon no biro ngon ummodaro golla fa ƴetta ɗum mon no ɗengal fulfulde
lawko wallude haqillu ni keɓa kawndure yimɓe sabayi biro waɗaama ni neɗɗo haana jooɗaade donga suudu baako ɓe fofta
daranaade ɗen ɗe finatawa yo kaɓɓo ko mawɗo sanen koko e hooreeɓe leydi Burkina Faso senior député Ousmane Diallo jokko tataɓo koko e ɗum mon hooreejo député en leydi Burkina Faso o wiyana ko heewi na golle faƴete ɗum mono ɗen ɗe finatawa kalteeji leydi Burkina Faso
mission ji ngaɗan yehe kaya yehe ñaare yehe fada yehe boobo no wattude luwaji ɗi annde e haalaji men finatawaɗi aalte no ƴootira ɗum
sukko mi sen national fulfulde ɗum mono waalde darniine ɗum mono fulfulde golleeji maɓɓe yo ƴettude ɗum mono ɗengal finatawa pulaaku tattijina e leydi Burkina Faso Allah ngen hoorejo waaldeere nden Umaru Dikko naro ko suudu baaba pulaako fuɗɗaro ɗokkitaɓe ɗum mono le golleeji ɗin biron keso ndi ɗinaango ñanden alalla nogay sappo ɓurdu ɗum mono lewru octobre hitan ujunaaji ɗiɗi e noga e nayi naɓe jogii duuɓi nayi saɓe ƴetta ɗum mono haala finatawa fulfulde tattijina e leydi Burkina Faso Karimba Adio VOA fulfulde Ouagadougou Burkina Faso.